alinipigia tenje, anataka ni msese, anataka tu mbebe. What a shame, chali yake ushinyanga stenje, ni kama ni msenge, hakulangi kinembe.
Cheki tenje, alinipigia tenje, akisema yo ni lele, nakati ya madenge. What a shame, bestaki alikuwa njege, aliwekewa matembe, akiwa na malele. Cheki tenje, alinipigia tenje, akisema yo ni lele, nakati ya madenge. What a shame, bestaki alikuwa njege, aliwekewa matembe, akiwa na malele.
Jibaga jat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi, si tuko jibaga jat.
Kono moto mbele, gini genderende. Paila, yoni ganjerende. Fungusha kiyuno alafu, chayende.
Everybody stand up.
Vota tujai buga. Tugo nyere.
DJ Miles, Kenya.
In the mix. Wanauliza niko wapi, niko Rurasho. Inika Nairo, mind your business 254. Nani follow manze kama jiza disciple. Rapa round mina kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi ikatuke mamboch. Kaningoma mina skizanga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph Jones. Saze nyukto pizo kora hundi uko New York. Niko insecure ile design ya Sauti Sol. Mademo mepararaka dansa wa Willy Paul. Kwela nindere ndere ya lafu ball. Role model wangu manze sini breeder law. Nikidai tumbler new press major joe. Tuna enjoy mbaka tunavunjika hiyo ko. Shereza kitanda silete matanga bro. Keleleza mkun badwa zipasui cho. Mtumina rang maze pipi na Dior. Keleleza mkun badwa zipasui cho. Eti tulienda wapi, situ ko jibaga jat. Tulienda wapi, situ ko jibaga jat. Ai, jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi, situ ko jibaga jat. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi, situ ko jibaga jat.
Watauliza tuko wapi, situ ko jibag na jag. Unajua kani kuroll, mi rolling ina gang. Vile mboki joy me crack, wana tukompea na thugs. Luku authentic, kasi timba ni lax. Cheki kama ni shori napenda mwenye na ass. Hizi mapungi nazi switch mana girls. Shere ni daily, hizi pande na ni must. Jiba, gwethe, adisia na jag.
Vroom, vroom, nime pull up na mrenga. Kauja ni rada majina ni godi jena. Ni kung fu, ni kicheki jo mamblena. Kwanza madem zao, wote na wateka. Niko majag, na keg ni black. Niko majiba gajat, na roll mashash. Niko marau, gota city, niki splash makash. Situ lijipanga jan, woko juja na nja. Ai,
jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Jiba gajat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi, situko jiba gajat. Jiba gajat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi, si tuko jibaga jat.
Jibag na jag, mini fiat understand. Walenjina kaimara mol vile doz na kala clash. Chrome car ni silver, body paint black. Penga kikama na zima, kwanini atatak. Mabombo wajeta kama you to shine to ball. To rise, to fike mali range. Nyondai ki roll, ki light ki legalize. Jaba ni green, cut the mask, ni kugwe the lies. Me and my friend Z, on the NZ. Ndani ya Benzi, wasupa ni ma Gen Z. Boy like Muse, ma Shadi, ma bestie. Na cheki nyash na jegi, baby kuja friendly. Paipu, ma jags, you songa time. Ndani KU, zina kana shikuwa laibu. Mboka ni utat, tutashindwa who's that. Machine heavy duty, nina dhani ya tini kuga.
Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi, si tuko jibaga jat. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Jibaga jat, jibag na jag. Watauliza tuko wapi, si tuko jibaga jat.
Askuzi ni mechizi na wakanesa. Manzi mkamba, anishuko mirema. Alinidinya, nikanza kumlipia keja. Ye upika kiwandeze. Haya, jibag na jag. Njugu na gat. Iyo kombi kuna vile yo slap. Mi swezi jam juya dem. Ukinirusha ganji, ndio miu jam.
Yoba imeshika kama manduya. Niko kila mahali kama manguya. Utanipata malo malo ikishika na mbogi. Ukinikosa kwa simu, ushapata ripoti.
Chikilelele nipigia tenje, nataka ni msese, nataka tu mbebe. What a shame, chaleko shinanga stenje. Ni kama ni msenge, hakulangi kinembe. Sinikabaya, daktari wa madenge. Na wapea matembe, na tibwadi kinenge. Ukipapasa, naeza chora 7. Mini lightweight, tukitaka unibebe. Oh no, juma DM zimeja. Anita, Rebecca wanadai kuni Kaf, wa Kanairo Sin City, ala
Hiyo ni BBL au natural ma. I'm a pink shy girl, long hair, big bum. Pretty in a real life, uneza confirm. Mwambo, napendwa na wajaka sana sana. Walo lipaspa na wangezeza sauna pahali. Mina pele kwa nani sai. First class touchdown Zanzibari. Mi upiga biz kama wa Somali. Kaubongi ganji, unipati. Chikilele, alinipigia tenje. Anataka ni msese, anataka tumbebe. What a shame, chaleko shingika senje. Ni kama ni msenge, hakulangi kinebe. Shuzi ni kabaya, daktari wa madenge. Na wapea matembe, utibwadi kinenge. Ukipapasa, neza chula seven. Mini lightweight, utitaka unibebe.
Chikidenge, alinipigia tenje. Kisema ye ni lele, na kati ya madenge. What a shame, bishta kalikuwa njege. Aliwakewa matembe, akiwa na malele. Chikidenge, alinipigia tenje. Kisema ye ni lele, na kati ya madenge. What a shame, bishta kalikuwa njege. Aliwakewa matembe, akiwa na malele. Kila siku nko madoni, kipiga show ya kwanza na kula kapa soni. Kipiga show ya pili na kula kapa miambili. Show ya tatu na lipua na mamili. 38 kuna rapa na niweza, takuje na mwa Kenya. Kolabu misi taki mina tuwa doba genje. Na kamuja kubali buda jua weni kende. Nilikusho drill na tawazi songa mbele. No wonder izo lyrics hazinanga atamini. Rudy Daro, brush it off ndo nitishi. Lyrics head bazi kuna masters bro. Niko hunting na mafia. Piga tiki, nite guiji. Tunachiza na matiti kila wiki. Wazi feel fit, junge wesa kwa busy. Kwela juu ya maji aliru kwa mara 50. Cheki denge, nipigia denge. Kisema ye ni lele, nakati ya madenge. Mota shembe, shaka likuwa njege. Waki wa matembe, akiwa na malele.
Vodo, ana piga tu flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzi choka zake zikimsho. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga tu flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzi choka zake zikimsho. Ana shika glasi, weka barafu. Luku wanapiga ndula ndio huwa chafu. Ah, dem ni peng, kitupoa alafu. Bunda kilo kumi jegi topa menda susa.
Okay, approach, proceed, na caution toxic. Hini poison ina flavor ya passion.
Kitu tamu mix ya genge na danso. Kama kafraye na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila Sunday siyako charge. Ni mauru, sini komando ndani ya skirt. Ni mauru, udem ni mauru, udem. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga tu flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzi toka zake zikimsho. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana piga tu flash ya jali chesa. Ana shika tambla, ana weka vodo. Ana penda kuzi toka zake zikimsho. Ana
oh no,
azija shika we shidako.
Oh no,
ulikuliwa manzi yako.
Oh no,
brosi uchipanguze jasho.
Oh no,
weni kibanda kwa hii soko. Ukini acha mina suka budako. Kila Sunday uko simu kule sose na popcorn. Na sio Steve, ngoja kiasi ni godo. Mtoto nasty celeb toka burwa di bondo. Ana ana sifa za kiajabu. Anadunga mini July na hana sababu. Ajali miaka bora form ya adapu. Na shuku aligeuzi ya morio wangu Adamu. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila Sunday siyako charge. Ni mauru, sini komando ndani ya skirt. Ni mauru, udem ni mauru, udem. Ana shika tamba, ana weka
like
vodo.
Ana
piga tu flash ya jali chesa.
Na ni mana, mana, TCG. Spoiler 43, kiko na like a boss. Leo ni kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo, kufinish kumalo. Mana tipsi kufinish kumalo. Na masandi riski kudunda kudonjo. Zon tuko on na tuko juu ya mangango. Magode chok nele kwela no no no. No, ukundo haga na haga. Bigi bamba wa baba. Sana kwanza mapacha zuwa tupisha rada. Cheki dukala tupenga mara kwa mara. Kuchanganya wa baba wapate tucheda. He's taking you for lunch na you're taking you for granted. Yani for money unapembu dapu na ena bant na jakam. Sasa unangushia champion TFWB. What the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo.
Finish kumalo.
Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo.
Finish kumalo.
Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo.
Nikienza
video kwa beat me you kill me umad. Na siku zote suna jo spoiler ndo papa wapua kila rima wanalia sindo wanataka. Uliza mana tipsi vile si huwa fire. Check it kama niluku na piga diriba fresh. Na kibigi jo kwa bori nimejipin ma bends. Na kaduka nika bounce kumlazima nika test. Na kama hakuna kwela is a pass to the next. Is a leo ni kufinish kumalo. Uwezi ni getu kini tresadi kwa bando. Uwatokea na watokea na kiprato. Ni pake shil ni kisip yangu ha. Ati leo ni kufinish kumalo.
Kanapenda mukutu na mabash. Akiona mukutu ana blush.
Leo ni weekend ina gala mekama. Na dai ni mzeti ya na dai ni mkaf. Tuko area za mababi wala zime nice. Wapo wani wa sexy na wote wamevai. Your body body fine, your body body good. Unafanya niwe brand everywhere in the hood. Ninapenda uki weni, napenda ziki move. Your body body fine.
Hello, good jena. Leo niko busy, wapo wani wa wili. Mmoja ni stud, mwingine amedunga mini. Na ni masos, wamejipin fiti. Hapa ni trio sam, tukisi puma heni. Nijizi tu nimegosanisha makapo. Cheki yo, tunga mpua wako. Ukini cheki, buda acha kufambo. Ukujo kuna njeve, kanadai kugado.
Antaka this, antaka that. Unasike kumibigala, nataka kitu kaf. Anapenda moku, chu, anapenda cash. Anapenda juku, siti kapiku, wanze kuhu. Antaka that.
Kona moja mbele, ngini yenderembe. Baila, baila, yoni ganjerende. Zungusha kiuno lafu wacha yende. Zungusha uyombrina lafu wacha ende. Vijana wana rada msa, ukakuja na uka show. Promoter na tete mbaya, atikumi chrome. Ukinyesha ni goda na cam, joma na vitu hugo. Pesa ndo inafanya mata mecha na doanga bone. Rapa kwa nani like, that's my son. That pussy ain't mine, it's just my gun. They say they want me in Dubai, it's just my cum. I don't like the limelight, they say I'm like vampire.
Ni waka feji, mungu waka empty. Inasaka hezi, waka wanuwezi. Wana namba kreti, why you overtake it? Man you wanna check it, kia muna nikeke. Wakitisha feji,
Medunga mini, nona penda manguai. Una dance feet, una watcha niki smile high. Ama niko high, jua lies, ime nice. Madam na kudai. Umedunga mini, nona penda manguai. Una dance feet, una watcha niki smile high. Ama niko high, jua lies, ime nice. Lazima ring lad. Ndiyo msupa atukunyo na mapicha. Social media siyo wote wa mafilter. Kuna wengine personally wa meiva. Na bado nyumo napata mebarikiwa. Ukitupa vibes kawaida wa uring. Lazima fike bendo katike na madiva. Tizen nimezoza emi baki nitwe isa. Yo, madam na kudai. Umedunga mini, nonapenda manguai. Una dance feet, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies, ime nice. Madam na kudai. Umedunga mini, nonapenda manguai. Una dance feet, unawacha niki smile. Ama niko high, jua lies, ime nice.
Nakani kwela mina taftanga top tier. Memejiweza mejibeba na jitaftia. Jubila dope, kastori na kukanyagia. Kupanuka atiza lata kuna kutulia. Alijichocha na kusema venye mini player. After kupate jano siku manzali nipea. Ako na chali na bado mali na pepea. Kanairo blanda ukicheza tunakuchezea. Acting ni sura, zingine neza adisia. My light skin ndo kidogo mina changamkia. Anajiteba na mindo na jipulizia. Nakani mechi anapenda kucheza na gia. Yoka ni kwela mina penda kujitaftia. Sio lazima diki, ninapenda peki. Hawezi zima kama mzinga nongeza na bia. Zosipo chunga kama titi eneza tukalia. Alamu
mia na nitu kwa excess. Baby minga shule mino nushu ndi mangua. Kuto na ayena kuna wacha life mwaz. Nisi pasha niko high yungo sushule minais. Ay, tocho rocks na madredi. Empress di mani chocolate kala gredi. Nata niti fucking kini zevareti. Nilipoteza X2 for la mabre.
raging.
Uwangu mpoa madam my halal. Katoto kapoa katampa lenyuma plus. Hapa stigi pass kubwa star shine ya sun. Tumetoka fana bado ni fan do tunakam.
Mimi kwako juwa, juwa. Nimeshatua, already nishajua, juwa. Wewe kishua, mimi kwako juwa, juwa. Nimeshatua, already nishajua, juwa. Wewe kishua.
Katoto dude na vibe si crime, mama ni mvine. Na nikicheki time si ni quarter past nine. Sina mine, naona yours, do you mind nikidry? Mbono na shy guy, mini shaku die. Mbele keko saa, basi nyuma pieko shwari. Nimeku visualize, ukiwaina kiwa line. Neza rhyme letter zote, lakini juu ya time. Nita rhyme na ka you and I. Hakuna why, swali ni why not just try. Give me a dirty wine, baby girls, you go fine. Neza taka kutemai, mama, I'm verified. Come on, you go hulai. Uwangu mpoa, madam, my halal. Katoto kapoa, katam, pale nyuma plus. Hapa stigi pass, kubwa star, shine ya sun. Tumezoka fana, bado ni fan, do tunakam.
Mimi kwako juwa, juwa. Nimeshatua, already nishajua, juwa. Wewe kishua. Mimi kwako juwa, juwa. Nimeshatua, already nishajua, juwa. Wewe kishua.
I just wanna get your number. Be my lover.
Follow DJ Miles on all social media platforms, that is Facebook, Instagram, Twitter at DJ Miles Kenya.
I did it.
No necesito otra putita, putita, putita. Gali na de sampo ni tapete punso akya bak. Gali top it down, ikaw na dani zame na ni pakin dani. Bayan do kago shikani nende game indoor. Na prenda uki dance so slow. Kati kati ya throat, gali ya pretty. Banduka kade duki touch ya toes. Ringa sana na kado weke chini biga pose. Mini fan do manu kikata panza na flow. Gali kubaga nut, na mini nakata. No joga miaka uki siko na chakata ba. Mama ni roko na nade kunembea na nifa. Na nikipita na chatisha nika na kicha.
Baby cheza na mi twende shika kiuno na matena. Zungusha zungusha tena. Zungusha zungusha tena.
Kadidi kadidi. Ati dance kadidi. Ati dance kadidi. Kadidi kadidi. Ati dance kadidi. Pitinga tadisi ya gede kadidi. Diki taka chaza kadidi kadidi. Banjurga matisi joholas de kadidi. Wezi toke chana na makange te kadidi. Karada si chisan tazi wacha kwa machuma. Gete nene mili wezi wani kwa mandoma. Niki kosa reason tazi sinda kwa mabonga. Ngala ojo zishike jusi janya nyafolo. Kondi back anguka na yo track usidoz. Niki flow na yo wave kama shark niki wapiga.
How are you wase? Eba juka dede. Ewa nasa watu zoi kati yo mande.
Baby cheza na mi twende. Shika kiuno ina matena. Zungusha zungusha tena. Zungusha zungusha tena.
Kidogo atalia size. Nibanga ngapi ndandika nikawa wise. Kuzi mnajifanya na nimefika simna ni nice. Flow tight kama pen kabla facility. By degree nengi unaninusa toka mbali ji. Mina ba moja na kudent personality. Tangu nrudi mjini swatu wameja na maswadeti. Mishika madola, medinya madona. Tunaske mayolo ni trailer ulikona gonya. Minmekuwa na pesa tangu enzi za matonya. Kalia kwa kalesa mko na pull up na Corolla. Kuzi ni majaman to killing cop. Nonetheless Chris to the motherfucking T-O-double-F. Ain't nothing new been had it mindo sauce kwa mchuzi. New money wonekana when it's so swa juicy. Come see how 11 vibe go tiffin. Tuko juu ya green who got the time to be biffin. Soft life na dembuka goose for breakfast. Nikia mwakesho neza denki Houston, Texas. Niko locked kwa ikitu. Flow ni kakisu. Stop now msitu nazi blow after usiku. Cause tutu na kesha tutoki. Album inapikwa na ni pressure na mikosi. You know me. Kikitu na ndiketa wa bless you ni promise. Most of these niggas wanna guess na kukopi. Nika wanyika ni waless wa nitoshi. Na mneza kusanyika ni wadress kakikosi. Luya wabusia and I'm here to stay. Upper Mr. in top tier kuna time to play. Ule naishu nda kusikia what you have to say. Hakuna kitu mnanambia na wadai buke. Na need flowers ayo flow. Flowers ayo glow. Flowers ayo song do ilifanya career grow. Vlet mnajisa ulisha sana but me I know. Hakuna kitu proper mlifanya before your pop. Tuko top easy side na mnajua. Of course every drop wanga vibe kitu sure. 2024 niko live juu ya tour. Na kamua running shit kama poe na mafua mnacheza. I'm only loyal to the grind and the paper. Kiwa ni this manze say it with your chest fam. Mi kila move ni intentional ki chest match. Checking this nigga still come. Kawa kumechemka, ini ringa nation views 2.0. Coming for every sorry rapper in the 254. Hili wachiamka, ifambo na ichupua by force. Ikona kitiko kwa jiko na ikoti by force.
This year, I wanna make money. It's all about the money.
Walai this year.
Na baraka zini follow me. Oh zini follow me.
Ah this year.
Yo for real man, you already know man.
Time to be happy.
Ah this year. Yo, you already know man. Benz mpia itakuja lini? Atiskade atapata bibi. Tatupasho katikati ya jiji. Na wakibonga nda wakuta mimi. I thought zilitosha last year. This year God ni nani hata ni ya this year. Kwa Spotify number one the whole year. I think you the reason mimi hujisikia. Ate kuna do jongele wewe. Vile tuna grow niongeze rende. Vitu tuna blow sisi wabe bebe. Na upate mo ukue rembe. They wanna see me moving slow mo. Fast forward me by PS5 nani ya small bro. Vitu za ku complain mi sina. Na uongezwe mara mbili yoni blessing ya.
Mpaga niki yumba yumba. Oi. Yumba yumba. Mpaga niki yumba yumba. Oi. Yumba yumba. Aya ya. Yumba yumba this week. Yumba yumba that week. I'm staggering. I'm staggering. Mini yokotwe. Yumba yumba this week. Yumba yumba that week.
I'm staggering, I'm staggering.
Leo lazima wanibebe, wanichukue, waniweke, nilewe, wanipindue. Ai, pombe ni tamu, nalewa na mabeshte, zishike, zishike, unipeleke mtaa. Ini time ya sherehe, nataka nkate maji. Nina wapo wamejitambu, wana ganji. Mnyweso ni tamu, tunaisip na nani. Tuanguke hadharani. Ai, tunayumba, yumba, staga. Tukiyumba, yumba. Ai, tunayumba, yumba, staga. Tukiyumba, yumba.
Nastaga niki yumba, yumba. Oi, yumba, yumba. Nastaga niki yumba, yumba. Oi, yumba, yumba. Ai, ya, ya. Yumba, yumba, this way. Yumba, yumba, that way. I'm staggering, I'm staggering. Mini yokotwe. Yumba yumba this way. Yumba yumba that way. I'm staggering, I'm staggering. Mini yokotwe. Kuna wale wameketi over there. Light skin, dark skin na mezea. Pagalo niko thirsty na do air. Nikipata ni magazla na potea. Hey, kweli jana kuliendaje. Zile vitu tulifanya usitangaze. Heri ni wachwe, heri ni chapwe. Baki tu niko shua mimi pombe si wachi. Ai, amalwa kalawa. Chenda wangu wangu amalwa kalawa. Urra. Amalwa kalawa. Chenda wangu wangu amalwa kalawa. Ai, nataka niki yumba yumba. Oi, yumba yumba. Nataka niki yumba yumba. Oi,
pretty girl come close and me love you so. The way you want that good money make me tell you no. Me want to get that phone number for me sell you no. Every day me fantasize me see you but me tell you no. I don't think you'll be so.
Can't do without your love that. No matter how me try to put something above that. Cause the loving when me happy you and make us two of that. And the smile where you give me tell me so you know that. Tell me so you know. Girl me love it when me push it in then you hold me. Tell me so you love me and become me one and only. You're killing me in the dance when you bubble slowly. But me beg you never stray away and left me lonely. Me be your love from the first day you know me. And me blown away by the kindness you show me. Me never yet seen another girl like you. So me beg Empress save the body for me.
Drogba, Nicky Dubo Kessie Maradona. Drogba, Nicky Dubo Kessie Maradona. Skiza Doba. Drogba, Nicky Dubo Kessie Maradona. Drogba, Nicky Dubo Kessie Maradona. Skiza Doba.
Isilini kisilini. Niko kin listening, mikisini kisini. Niko sini kikli. Hika lipso disco DJ misko. El Clasico killer drop ni hit song. S class niko niki spin ni simbo. First class niko niki la ni hitro negro. Karadabana hini bismo. Pizzo. Check it drift it is in the CISO. Seti Kiko.
Drogba. Niki niko kesi faradu.
Alo, budi jena atapa.
Drogba.
Man, man, tips, tips. Check. Wose maga ladies fast. Lakini ndume before. Socha nifungue verse. Kwa verse nifungue raw. Sezi cast, sezi pass. Mash mina tapo. Baby girl in the raga. Tena let's go.
Empress na kufeel. Na kufeel na you feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Nadai unifeel no mana na insist. Empress na kufeel. Na kufeel na you feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Nadai unifeel no mana na insist.
Chucky. Story za hatu waga riski. Na mara mosti zivitwa zishagi fiti. Na bado tuna risk, bado tuna shika feelings. You're just a friend, siku jota koti this deep. Venya tuliklik, tuka vibe, but I miss juni. Sana kumiss, kila tenke ndaga missing. Na mini jisi jako sim, so what you doing to me? Just be my queen, I be your king, will you marry me? Say my tipsy. If you can't show love to me, you can't be close to me. Who can give love to me? I am unlovable. If you can't show love to me, you can't be close to me. Who can give love to me? I am unlovable.
Empress na kufeel. Na kufeel na you feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Na dai unifeel no mana na insist. Empress na kufeel. Na kufeel na you feeling ni real. Na kufeel baby girl my miss. Na dai unifeel no mana na insist.
Yo, Empress na kufeel. Out of 10 unakula ka 20. Na uni mada na hizo hips na majeki. Hop on my whip ni kutembeze weekendi. Plus unajua mini full G baby. Kiku call, respect the call. Jobi najua rada zako unapenda mafona miku.
kushow. Ni wewe alone, na wengine si watakizi sipendi. Sweet one Cinderella, come ni kumwagie madojo matenga. Unapenda whip, minta kushikia mrenga. Na mshoni ye alone, El Patron jo anapenda. Sweet one Cinderella, come ni kumwagie madojo matenga. Unapenda whip, minta kushikia mrenga. Na mshoni ye alone, El Patron jo anapenda.
Impress na kufeel, na kufeel na you feeling me real. Na kufeel baby that's my means. Na dai kuni feel na mana na you feel.
I keep praying.
Impress na kufeel.
Calm down na kufeel that is homeboy. We relax to be enjoy. Yule boy anapitanga na maconboy. Boy boy, londo unatekwa na tall boy. Ndani ya poteni manote sita change point. Misi gangsta juu kwako nimeangusha point. Wakibanja tunawacha waki make noise. Ndakuteka siku zote nime make choice. Nimpoa na ukali ya the chili sauce. Mikusafi makejani kwenye white socks. Kati kuja ndo nakafungia indoors. Kati wine nakapost mbaka TikTok.
Ati tuende, tuende kigigo joni msenge. Naponga kamwere. Siapewe tu skatu msese. Na nariska jui mini pele.
Cheki guash, achana na mamwere. Cheki guash, shua bebe za kadere. Kuna bash na nishashi kakaveve. Sendo keka gamangu na tukisere.
Cheki master, sipendangi mamwere. Achana jago, fala sini mwere. Mikadere, lazima ni wabebe. Mikadere, lazima ni wasese. Siwatekwe, mimi ni kadere. Siwatekwe, mimi ni kadere. Mini pele. Dema siki na di head, chati chati like a peng. You know what in a hotel, call box, sini text. Ni kwa wax jo mzee, kabaridi kabareng. Kabanyola siku zote tuliwacha nyim trend. Mina ready laka joki, akinipeo wangangori. Wali ya choki wa joka, saimi ni smarta. Jo siyo chocha, jo mnoko ilichoka. Kwa kata kila difra, niko mareka siyo choko. Takulini, tuende, tuende, kikigu joni. Misenge na funga kamwere. Siapewe tu skirt, misese. Nana riska, jui minipele.
I'm on the highway. I'm on the highway. I'm on the highway. I'm on the highway. Bless Sunday, fuck Monday. Kitty Tuesday, sipping the Wednesday. Thursday, Thursday, Friday, any clan days. I don't need Poco Highway, it's a boys night out. We out and about, Poco loaded, no doubt. Now my pen come at 10, how about was it but a drought? Take an arrow, come a Kingston. Pasa, 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 kanya kaka less, take a minimum. Fresh in my head, be best at her head. Pleasure, tell me wife, tell Lonica. Da cash, hey, kui, biko ooze. Na matengu, mako lose. Kuna wanye wana choma, kila kuna kuna booze. Kuna wanye wana judge, but in life, truly choose. Na matengu, wali, take another pen. They do.
That man kila mali na tembea wana shukurani and kept hair like Bojo Bandhan. Mama used to say that I look like a Jojo man na nkitokea wana chuchuma huyo ni nani hawajui man. Sumbona kara kunionea kunivuruga kunichomea jundae nyangu inanuka nguwa haina towa kilau washa man inachoma kabob malis bastard son. Don't judge me, watch a man. Kambo rali mekubali sema mashallah. Kijano naweka jamu na gari ya loan. Window umeshumisha down na piki ya horn. Bay ya kateko hayo na dani ya gold. Benz lobo teo taki ya rewa kwa on wako chan.
Siko juu. Fuck that, juu na juu wa kujigas. Faster na na drive na reverse. Siko juu. Master niko set to relax. Chaza nubu nize hata parts.
Wow.
piga shower 24.
Hakuna kubaki home.
Mbona unabaki home? Hakuna kubaki home.
Yeah.
Mbona unabaki home? Piga shower 24.
Leo tuko party na maji, party na wazing, party na wanati wenye wanapenda jing, party na mapeng wenye wanapenda sticker. What's up tulichuja last scene. Ati kichorea uba tunacheza na manyanga. Na ukicheza cheza na hama demu atakuramba. Napenda form na pia napenda shada. Usibaki home na unajua kina waga.
Unanga mafom, unanga mado. Staki ubaki formless na kutolea form. Hapa galo na kutembeza kila sehemu. Nishimo gani za kanairo mimi sijano. Hapo hapo penye kumewaka ndio nataka. Faster faster niko na mbugi ya warasta. Seti ramsha nukate nyama kilo saba. Zimechacha na niko na mangu na brothers. Mbona unabaki home, baby doll, sutokea mini takusol.
Mbona unabaki home,
hakuna kubaki home, baby doll, piga shower 24.
Hakuna kubaki home,
mbona unabaki home, hakuna kubaki home.
Yeah.
Mbona unabaki home, piga shower 24.
Hey. Obviously smooth kutema juu ya tamasha. Ni full time vibe kama ndaro za Venesa. Ni king size chain na mavela ni kapienga. Na suti tapka house party iko hidden. Na kukini jazz na weni dem na kuchicken. Oh man niko shua mnifiki. Kitu iko ngomi mipiko vifiti. Na recipe ya bash mapengo kuko wingi. Convinced tuku nimefit fiti. Mashura kukibao tutawaga wananyi.
The big Buddha, the big chele pes mina kuja, nishafika Abuja. Akina ruga, my head of them wakiwa juu. Nacheza gabunda, sliga timi ya mula. So we pull up, kani domindo the boss. Uncle wa mato, million rona toa form. Stories za kuditox, kwangu wanga jokes. Just another way ya kusema hauna kado.
Wa 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 wa, do me a do you see kifanya majambos, marinette. Wa 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 wa, do me a do you see kifanya majambos.
Bookings and inquiries, call DJ Miles on 0707-97-4953. Follow DJ Miles on all social media platforms, that is Facebook, Instagram, Twitter at DJ Miles Kenya.
DJ Miles Kenya.
In the mix.
Black chocolate ni fine melanin bana toka nikapate. Kana penda kenye mbi wanapenda. Soka napenda toto chupa na haga nono.
Like a boss.
Tena we mapewa taco. Kwangu ni clean so buda fagia kwako. Ni kuje ndogo jutakula kushoto. Usitake kuona na my dirty version. Nili jam nika sample mali yako. Manzi yako na mpanga wako wakando. Tunapigia katrio sam tunakusengenya. Ni Mr. Last Guy manzi yako asha nipenda. Mtoto wa nyumbani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati vibe iko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform. Napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big Boka napenda stick proper. Big Bomb vile ako na Big Bomba. Big Boka napenda kuzitoka TikTok na konga TikTok. Big Boka napenda stick proper. Big Bomb vile ako na Big Bomba.
Hapendi vijana wa Roy Sambu. Hapendi kupele kwa hizo klabu. Minataka jo a trend. Akule vitu best. Alafu nikafanye maajabu. Msupa ni mpole hana mambo. Alafu hapo nyuma mauano. Yo kwa game vai. Mavitu ni vulai. Sive ni me apply. Chali yake na mjoka.
Mtoto wa nyumani toto la home. Kenyan girl kanapenda ganji she ain't a ho. Bad bitch kwa ipati vibe iko top. Kwenye flow joka na perform. Joka na perform.
Tunakata walaya adifike noon. Kani ndo muna tako na call
kush. Easy end tunataka madem boom. Wamejaza design ya makaltoon. Ni wapua wanapena matycoon. Akijipa magae unacheza pool. Doki bend una grab una tap good. Easy girl wanapenda ali bad boon. Kani life tunapenda money fast good. Ali jama kapata bad luck good. Everything mina do pray God good. First thing kwa race pray fast move. Bad girl anapenda una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass, una tick tack nini. Nizo nini, una tick tack nini. Nini ya mabusu wamebeba scene. Una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass, una tick tack nini. Nizo nini, una tick tack nini. Nini ya mabusu wamebeba scene. Anataka design inataka. Kabe na Nicole anajua nilipata. Kuna vile form music bana makata. Anadai jean anadai vitu rapture. Sezi ongezaga wala enda jibata. Kabe na Nicole unajua izio first time. Hizi vitu gani wala enda kuwacha. Wado tunakata na bado naitisha. Sezi ongezaga wala enda lipuka. Ile form flani wala ilijipa. Nilikuwa happy masaya sa sita. Sema mechibeba na bado nanishika. Vila naikata wala baby cool. Mzinga ya kwanza ya pili ya tatu. Kumbe baby girl uku waga machine. Alinitocha ndo tufike mtini. Bila nazitoka wala isi amini. Niliza ni mpole mkindi amini. Shaku wa hoka design ya machine. Una tick tack, una tick tack nini. Baby una ass, una tick tack nini.
Shake your, shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing. I know you like freaking. I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me?
My sexy angel, Angela. With you, hakuna matata. Yunyashwa nipa furaha. Itakidi tumechanga, yu sadaka. Aki walai nimekupata. Can't lose you, niko rada. Big size, big baby, uko sawa.
I'm addicted, Angela, my dawa.
Angie, Angie, buddy. Shake your body. Angie, know you want me. Try me, try me.
Angela, I know you like teasing. I know you like freaking. I know you sound easy. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me?
Angie, Angie, buddy. Shake your body. Angie, know you want me. Try me,
yeah,
try
yeah.
Me.
Hey, Angie, why you so enticing? Body look good, body like munchies. Big I hear boom, make it bombastic. Why you look good, but you don't like it? Hey, touch it, lick it, ride it. Central, how did you drive it? Niko na bidhaa, animal is safi. Mr. Officer, I don't need sirens, yeah.
Angie, Angie, body. Shake your body.
Niko na dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachangantia. Hata sim kabaridi sezi nkatulia. Weta lote mzinga mbili nopitisha bia. Niko na dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachangantia. Hata sim kabaridi sezi nkatulia. Weta lote mzinga mbili na selector ni Rambo na MC ni Zidiambo. Wanga mbaya sana akiweka gopa to. Miondoko mchezo nilianza kitambo. Zile enzi kali akishikilia milango. Nimekuja na moto design ya volcano. Dandi ya kimat mina shuki ya kumashu. Pate gude safi tuka seti na machaji. Foreign Malawi weekend ni kwa nani. Tumehaya gari weka wakadinali. Cheki kwanza table search ulikuwa wapi. Umoroto zenu malize na okto. Alafu nimekumbuka usisao ya ukungu. Hini big tune kuwa beba karaburu. Picha moja safi utadhani sima ndugu. John Falme mix zake safi safi. Washa moja bigi manzenski epiti. Anko na dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachanga mkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili na pitisha bia. Anko na dem, mwenye kuna dem pia. Masa flani ikifika na wachanga mkia. After scene kabaridi sezi nkatulia. Weta leta mzinga mbili na dem ni kuhanya akipata unagwarwa. Sunday tuko church kwa father, mini baba. Dem ni msupa lakini sura ya mbanga. Kwanza amenyanya macho zake dimanga. Mali ni safi kuliko madha wangara. Labda mpate gode safi itafaya mama. Ni kuhai siku ya pili ndo inafuata. Chai moto inatriga ngwele vuta jana. Anko na dem,
wow. Kwa yu party alo.
Mbona una panty alone, uneza tokea area kuna form. Uneza achi tuko juu ya chrome na bashing chrome. Alafu mifadeni for 20 tuko manomi. Mbona na uguza anataka tende home. Na ifongu zimerunda niko juu ya jingo. Unaskebebe imekana feeling zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki na sundu uongeze steam. Mana head bad music kisha daily. Unaskebebe imekana feeling zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki na sundu uongeze steam. Mana head bad music kisha daily. Why you partying alone? Mbona una party alone? Uneza tokea area kuna form. Uneza unasikia kweze imekana fini zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki naso ndo uongeze steam. Mana head bad mushikisha daily. Unasikia kweze imekana fini zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki naso ndo uongeze steam. Mana head bad mushikisha daily. Unasikia kweze imekana fini. Hakuna chakuboza pa leo ni kukanashi. Wale wa machokio shagizi wa mamganazi. Hakuna papo life leo labda watu bebeji. Bado selecta na tuchangulia matupa sick. Kweze nalipuka nkuzitoka tukisikiza mix. Akiwalai leo stem ya dima ngware 6. Akiwalai leo stem ya dima. Akiwalai hatima pemba ndo best. Sikom ndo the best. Konyagi ya pando chesa kuna kwagizia makrest. Unasikia joni kubana ladi leo stem a cake. Mekoro wa minisota menekia doza test. Why you partying alone? Mbona una party alone? Uneza nchokea area kuna form. Uneza unasikia kweze imekana fili zetu sazi kanashi. Hadi late night tukisikiza reggae na maji. Hadi seki velo joki naso ndo uongeze steam. Mana head bad mushikisha daily. Unasikia kweze imekana fili zetu sazi kanashi.
Na niki fixka unajua masaa. Niki rusha unapapasa. Na niki tisha we harakisha. Na niki Na niki fika unajua masaa. Niki rusha unapapasa. Na niki tisha we harakisha. Na niki kuita utaitika. Tusisumbuane juu hujafika. Na waita shot unapima nje ya molis na bado zijashika. Becky with the good hair, okay. Kabaya, big bam bam, oh hey. Tuko jing unacheza maloje. Ukiwasha patia ule sanse. Baby my lover, mapenzi undercover. Na ye kuwanda kama kuna another. Jing tangu jana, sitemi sitawacha. Budget ndio blanda, so dishi kwa kibanda. Na niki fika unajua masaa. Niki rusha unapapasa. Na niki tisha we harakisha. Na niki fika unajua masaa. Niki rusha unapapasa. Na niki tisha we harakisha. Na niki
Nani kendanga machali tu fulani ajangele. Ukichapa bare jamo iko babole zikishika utachizi na mangoma za jabidi na muwa na mastingo. Andele boy child anadai nipatie ka family kama kabi na mili. Tutoi tu happily missy dem wako settle my dream si reality. Kula kitu hungry
my baby my lover mapenzi undercover. Na ye huwanda kama kuna another. Jing tangu jana sitemi sitawacha. Budget ndio blanda so dishi kwa kibanda. Na niki fika unajua masaa. Niki rusha unapapasa. Na niki tisha we harakisha. Na niki fika unajua masaa. Niki rusha unapapasa. Na niki tisha we harakisha. Na niki
Chagi, ati dansa kudonjo ni dansa majuu. Dansa kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dansa majuu, ini dansa majuu. Ati dansa kudonjo ni dansa majuu. Dansa kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dansa majuu, ini dansa majuu. Nilimwita hey kuja straight kilimani. Super libambika nikisema ye ni mali. Na hanga majika ni form tuna kill. Ini doba safi na nigenge imeti. Tabingine real kishika Mike Mimzi, kolabo siyo free. Tukipop wana breeze, wanakwanga wameti. Wakijita wasani, wanakwanga wameti. Wakijita wasani. Na manzi ako daily insta, snapchat. Tali kama kaitisha, juu kuna time. Nili dead twin sisters, wanafanana. Lakini misi daiti flow. Kiyo mavitu ningumu kuotofotisha. Wote wa Somali, Halima na Hadija. Unapimanisho kitumio mapicha. But kitu real, sure
Usiweze kuchanganyisha na figi ya Shakilo. Ati dansa kudonjo ni dansa majuu. Dansa kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu. Ini dansa majuu, ini dansa majuu. Ati dansa kudonjo ni dansa majuu. Dansa kishika unazungusha mguu. Right to the left unazungushia juu.
Magi magi
majuu, magi magi majuu.
Nasaka formula, nisonge wapi nende wapi ndo ni get mula. Jogi na njeri masiwa mbona nitafuta. Na vile shere tulipiga jane kalipuka. Akiwa lai nilijipa tanga stenje. Na kwenye mfuko ni nachwani nyuma mbele. Na kila saa ati safari situende. Staki kumari minta jimada na madenge. Kwanza kidogo ni na fiva. Nichilke jani nikijimada na fifa. Weskuma mimi minta chaza na mafiga. Kaime kuna isongeza volume kwenye speaker. Magi magi na niko bukla na cheki tu mabunda anda. Na niko maganji makladi ni za ulaya. Mini ko ready ni wapi tunakutana. Tukazi toke na machaji zikituba amba.
Ati dansa kudonjo ni dansa maju. Ati dansa kishika kudonjo ni dansa maju. Ati dansa kishika kudonjo ni dansa maju.
Besides who short to max who short to wax. One short to na kame. So big 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 nosho ni warembo wame. Kuja hero rasho so tunashanga. Sambo no lio mapema.
Tunashanga
Sambo no lio mapema.
Mukwanga badadan, mupenda goshoto kati javalia cardigan. Wengi enemy nam, moshi marashi nam. Jumanzi sina haimanishi nenda jehanam. Ninashanga mbona ulioa mapema. Bato ninashanga mbona ulioa. Yeah, to off all the men. Si wendo lichagua fisi. Mkiko sana usi twin pop sisi. Tuliko sana tu ya something fishy. Umibajero yangu misi ya ziwa muizi.
Besides who short to mako short to wako. Watoto na kame. So big big dosho ni warembo wame. Kuja hero rasho so tunashanga. Sambo no lio mapema. Si tunashanga. Sambo no lio mapema.
Dawari ni laki mbili na shere. Makali ni elfu mbili ati herimi. Heri ni chop meke maini ya ni herimi. Nisi wai punjika moyoni ati si amikari 50 spenda ngima ziwa mala fresh titi. Ukiruka mroto srudi. Easily to find ready lini city. Ulipua ish after mount kitty. Kelele za club utapata lini. Yani kelele za home unangamfi.
Besides who short to mako short to wako. Watoto na kame. So big 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 dosho ni warembo wame. Kuja hero rasho so tunashanga. Sambo no lio mapema.
Yeah.
Si tunashanga.
Check.
Sambo no lio mapema.
Yeah. Ushamari itabidi utulie. Achana na wasani bibi yako jivunie. Tulikuwa mbia usikie ndo mushoe usilie. Lakini sainde unadai tukuaminie. Mbona sasa ata wezi enda klabu. Ona penye magoshodo wamejaa si mmoja. Kwanza venye wamo cho saindio zimeshona. Kwa ukitoka kejani wife anabonda.
Unaenda wapi na unarudi sangapi. Unajua mimi spendangi ya kinahari. Ukilewa sana Mungu atakulaani.
Ulimari mapema cheki sai aki.
Shoto wapa tuto na kame. So big 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 dosho ni warembo wame. Kuja hero rasho so tunashanga. Sambo no lio mapema. Si tunashanga.
Check it, check it. Tete kinari ni kusiti ya kifuaka. Tete kinari ni kusiti ya kifuaka. Tete kinari ni kusiti ya kifuaka. Na sita shika sana utalia zimewaka. Tete kinari ni kusiti ya kifuaka. Tete kinari ni kusiti ya kifuaka. Tete kinari ni kusiti Kinari, ni kusitie kifuaka. Ni bado 2010 venye kumewaka waka. Mabari, wagi anza za ufala. Na muda unashtuka mbaka unasistama. Nani hapa ako na lighter jo. Mechi zangu ni kama el clasico. Real Madrid ama baka nizo jo. Mras na kijaba ni megeuka krimino. Nipate rubi si irori ni lika sto. Sunda wada ndo ishike even more. Leta kashata stabilizer ndo hivo jo. Alafu hapo kando mnakohoa I mean it bro. Lete kinari ni kusitie kifuaka. Lete kinare ni kusiti ya kifuaka. Lete kinare ni kusiti ya kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Lete kinare ni kusiti ya kifuaka. Lete kinare ni kusiti ya kifuaka. Lete kinare ni kusiti ya kifuaka. Zikishika sana
utabeli na bado. Wacha araka. Tiki ukikuja apa weni takataka. Yo, unabonga vile unataka. Alafu ukichaka apa utagandwa. Tiki
masura zimebonda, alafu hakuna mwenye akona kidonda, na bado tumetoka uko runda, cheki zimerunda yo. Niko deli kama ukedi, nafanya warembo wote mtaani wana steady, waki steady na walaza kwenye bedi, kwenye bedi na wapiga meje lady, machali wao na wapiga mahedi, so sick in the head cascade, meditation nipate kwa pedi, already na steady macho ready zimefedi, leta kinare ni kusetia jua, leta kinare ni kusetia kifua. Leta kinare ni kusetia jua. Leta kinare ni kusetia kifuaka. Leta kinare ni kusetia tinguaka. Leta kinare ni kusetia kifuaka. Na zikishika sana utalia zimewaka. Leta kinare ni kusetia jua. Leta kinare ni kusetia kifua. Leta kinare ni kusetia kiwa. Leta kinare ni kusetia kifua.
For bookings and inquiries, call DJ Miles on 0707-97-4953.
DJ Miles. Kenya.
In the mix. In the mix. In the mix.